Onani chitunzi cha makumi awiri ndi chimodzi. Yesu adyetsa anthu. Yohane chapter 6 verse la 1 ufika pa 58. Kwa zaka zambiri anthu a Israeli anayang'anira kulandira mneneri wina wonga Mose. Ndipo Yesu anabadwa mdziko la Israeli. Iye anaphunzitsa anthu za Mulungu monga Mose anachitira. Tsiku lina anthu anapita kumalo akutali kukamvetsera kwa Yesu. Iwo anamva njala koma analibe chakudya. Mnyamata wina pomwepo anali ndi mikate isanu nditi nsomba tiwili. Yesu anatenga mkateo nditi nsomba ndi kuyamika kwa Mulungu. Ndipo anapatsa anthu chakudyacho ndi kudya na akhuta. Panali anthu oposa zikwi zisanu pomwepo. Anthu anati, ameneyu ndiye mneneri ndithu wakudzayo mdziko lapansi. Tsiku lotsatira Yesu anati kwa iwo, ine ndine mkate wa moyo. Iye wakudza kwa ine sadzamva njala, ndiye amene akhulupirira ine sadzamva ludzu nthawi zonse. Idzani kwa Yesu ndikukhulupirira mwa iye.